tuwe kama na mada nyepesi kwani kashfa kila kona zimetawa la tetesi Sera kufata mada kama shamba la finesse Vina vya kunga unga vya nuka kama kinyesi Zamu lingoni MC kama unataka beto Rap si kwasa kwasa malingara kwa loketo Muziki na mimi ni kama chanda na pete Sasa nimepanya sana kusima mia kidete Na wagema mashabi kama ulanzi kwenye mtete Kisha na tafakari kabla ya kusukuma kete Kwa yangu hafiki ileto raino wa PC Mashari yangu na juuza kama kisa za TCC Spendini ba mnyonge kila mtu ni komandi Spendini nenepe love ni wena kita Washka kisa humnereze Unataka nini mnereze Acheni kusita mnereze Unataka nini maze Washka kisa humnereze Unataka nini mnereze Acheni kusita mnereze Unataka nini maze
Mistari
Kisa wanachoka Kidu minise shiroka Kwenye kipaza na foka Na ngata mithile nyoka Na sunka makoboka Na vuma kabla sile toka Nona ukuta wa rapu na zidi kumomonyoka Kama menwa kichanga mdemo ya nangyongoka Tina vetoka na tambaka mokoka Mina mashairi kama mpini bila shoka Mitishamba bila ngoka Sokoka Bila mikali kama kinyuali nivoka Nashusha mistali so kama mina ropoka Wana zozo moka wana pop rock moka Mame broma kadasha bila ramba joka Sana toka na watafuna na watema kama bazoka Sito sita kusema kweli sito gopo 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 usichaze na wana choka
Washka kizangu mnereze Unataka nini mnereze Acheni kusita mnereze Unataka nini maze
Mistari
Washka kizangu mnereze Unataka nini mnereze Acheni kusita mnereze Unataka nini maze
Mistari
Matajota kanyye maze Mefiri rotu wake mcheze Wama baby ni mefika ni meze Tevang majani wa eleze Aisema matajota kanyye maze
MC na wameza kama nakula kiporo Na ukute kama ugoro Na maru kama eboro Mambo mororo Fika paka maroro Morogoro Hii haina mkogoro Kokoro kasoro Antoe mungu na sio nasoro Mwanaporo Misha pitile misoto Fitoto Minato meloboto Sinone mchima chumbi Boyo yo mgonda kukoto Yombe kichu mani chaderi Kichwa kichwa taferi So kegeri za taberi Mwene maneno matamu ya so nomperi
Washka kisa kumereze Nataka nini mnereze Acheni kusita mnereze Unataka nini maze Washka kizangu mnereze Unataka nini mnereze Acheni kusita mnereze Unataka nini maze
Mizari
Ah!